umusimushize mu biganza byawe umubwenge bwawe dusheho kukumenya by'umunyantege nke ndakwihaye ikiruta byose z'amiherezo ryiza by'umunyantege nke ndakwihaye ikiruta byose z'amiherezo ryiza
uwo mbabwira byanjyana bizi kurusha uko njye nizi niwe waremye biri ku isi byose ni nawe uduha ubuzima uwo mbabwira byanjyana bizi Satani
Satani. Whoa.